none. Belinda, hey, yeah, yeah. Belinda, oh none. Belinda,
just man.
Belinda, my shame, nishinda. Belinda, kila siku na kulinda. Belinda, 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 kila siku na kalenda. Belinda, 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 tapenda tuishi pamoja. Belinda, Belinda, kila wakati mina kuwaza. Kipeni tango umemaliza. Naimba ngoma baby sikiliza. Amuka baby aza kucheza. Belinda baby mbona nipendeza. Amuka baby aza kucheza. Belinda baby in your mass it wate. Belinda baby malumite. Honon Belinda, hey yeah yeah. Belinda honon Belinda, hey yeah yeah. Belinda maisha meni shinda. Belinda, Belinda, Belinda kila siku na kulinda. Belinda, Belinda, Belinda kila siku na kalenda. Belinda, tapenda tuishi pamoja.
Yeah, nyomi masi baby Belinda. Methodi suwa make no asik for never surrender. Ikiliaza pali ando ruma male tanda. Ayo tiri maye minirata kale bunda. Like John Weber always be your defender. Masiri niku miek yosi malu minda. Every day you're the first on my agenda. Select was a joke but energy go back to sender. No millennium yo baby your body so tender. Without you life is hard my isa imeni shinda. O ungo ye mbango ye lingo ye. Mini muzu mafu ma aisa kone kalenda.
Belinda maisha me nishinda. Belinda, Belinda, Belinda kila siku na kulinda. Belinda, Belinda, Belinda kila siku na kalenda. Belinda, Belinda, Belinda tapenda tuishi pamoja. Belinda, Belinda,
honon Belinda, hey yeah yeah. Belinda, honon Belinda, hey yeah yeah.
Baby, your body so tender. Without you, life is hard. My isa imeni shinda. O ungo ye mbango ye lingo ye. Mini muzu mabu, ma aisa kone kalenda.
Belinda maisha meni shinda. Belinda, Belinda, Belinda kila siku na kulinda. Belinda, Belinda, Belinda kila siku na kalenda. Belinda, Belinda, Belinda tapenda tuishi pamoja.
Rapper Blue Teeth King Hansa combination. Yeah, you know how we do. L-R-S gang.